mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kwa dukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbayikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ariyo Sense kuri uyu wa mbere yategetse ko indirimbo 33 ziciwe mu gihugu. Iyi komisiyo yasabye ibitangazamakuru mu Burundi kudakina izindirimbo ivuga ko zirimo amagambo y'urukozasoni. Zirimo indirimbo 7 z'abahanzi b'abanyarwanda. Mu mwaka w'2020 wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umuco mu Rwanda Edouard Bamporiki nawe yigeze kugaragaza icyifuzo cy'uko hashyirwaho urwego rukumira indirimbo z'ibishe gucurangwa mu bitangazamakuru. Umwanzuro uhagarika izi ndirimbo gucurangwa mu Burundi wahagaritswe watangajwe na ambasaderi Vestine Nahimana ukuriye Sense muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ikiganiro muri Sanga cyanone turagaruka kuri iki cyemezo cya leta y'u Burundi n'ingaruka gishobora kugira ku bahanzi mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri studio uyu munsi twagombaga kuba turi kumwe n'umuhanzi wamaze kubaka izina mu karere k'ibiyaga bigari Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane nka Kidumu, ariko turacyagerageza kumufatisha mu buhanga bw'ibyuma. Telefoni turimo kumuhamagaraho ntabwo arimo kuyifata, ariko aho tumubonera araza kuza kugira ngo tuganire. Turi kumwe kandi na Bwana Alexi Muyoboke, uyu nawe yamaze kubaka izina mu guharanira inyungu z'abahanzi, akaba n'umujyanama w'abahanzi benshi mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Alexi Muyoboke, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Ede.
Urakoze nawe kutubonera akanya kugira ngo tuganire. Twari twifuje kandi kuba turi kumwe n'ubuyobozi bwa Sense kugira ngo tumenye impamvu bahereyeho bafata iki cyemezo, ariko abo twagerageje kuvugisha batubwiye ko batabona umwanya uyu munsi. Ariko dufite ijwi ry'ambasaderi Vestine Nahimana atangaza icyemezo cyo guca izo ndirimbo 33, icyemezo yatangaje ku munsi wa mbere. Reka twumve.
Harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke. Twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri ino tariki nyene igenekerezo ya 24 ukwezi kwa kane 2023. Izo nazo zikaba arizi zikurikira. Iya mbere araryoshe Mpamagara, Umunyuka, Nyash, Ikinyafu, Hindukira, Ikigori, Body by the One, The Fizzle, Nyaranja, Akadaje, Inzoga ni Baby, Naga do Natasha Akadaje do Alvin Smith Akinyuma Hange do Faberov Maibud Suguma Kiungo Kuzine Ndimunyishu Legend Abagabo barajimbwa zikishura Ndarongowe Fatingidi Ubuki Mpako Umunoho Umudodo Ibisusu Claude Fit Villa Izo ndirimbo ko duheje kuzivuga ikinyamakuru kizihenda kigasubira kuzicisha ko aho gikorera nikizovuge ngo nticabimenye ikino gihe yarashize mukaranga mutima kayo imbere ibiganiro
uwo yari ambasaderi Vestine Nahimana n'umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi atangaza cyangwa se agaragaza indirimbo 33 ziciwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse anaburira ibitangazamakuru muri icyo gihugu kudakina izo ndirimbo avuga ko zirimo amagambo y'urukozasoni. Narimbi babwiye mu kanya ko twari twifuje kuba turi kumwe n'ubuyobozi bwa CNC ariko ntabwo twashoboye kubabona. Nanone turimo turagerageza ko twabona bwana Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane nka Kidumu wakoze izina mu muziki mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ariko ku munota wa nyuma telefoni ye ntabwo arimo kuyifata. Nabwiye ko turi kumwe na bwana Alexis Muyoboke nawe wamaze kubaka izina mu guharanira inyungu z'abahanzi mu Rwanda ndetse no mujyanama w'abahanzi benshi. Bwana Alexis Muyoboke, kuri urutonde rw'indirimbo 33 harimo n'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda, harizo wabonyemo wagerageza mu magambo make ukazibwira abakurikijwe irya Amerika?
Urakoze Edi, ngira ngo ndirimbo nazibonyemo za kinyafuzi za Bruce Melody harimo n'iyo yafatanyije n'Abarundi nazumvise zirimo.
Yego,
nazumvise kabisa ko harizo
harimo iza Bruce Melody, harimo Davis D, harimo Janoki Zigenza n'abandi. Abo ni abahanzi b'abanyarwanda. Umuntu yakwibaza wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi umuziki muri ako karere k'ibiyaga bigari, iki cyemezo nk'iki gifashwe na leta cyagutunguye cyangwa se wowe urabikivuga iki?
Ntabwo navuga ko gitanduye cyantunguye, kuko mbere yuko ibyemera neza mbere yuko zihagarikwa ndetse bakavugana n'ibinyamakuru ko zidakwiye kongera gukinwa, sinzi haba harabayeho kubanza kwigisha kubabwira. Urabona muri iki gihe aba bajeni cyangwa aba bahanzi bariho barimo bakora imiziki rimwe na rimwe bakora imiziki bagendera n'ibyo babona biri hano ku isi, uko abanyamerika babigenza, uko abanyamerika bashaka kwireretera nabo, ugasanga habayemo ikintu gisa nk'aho bataye umuco. Kandi kuko nibyo, kuko agahugu n'umuco wako ngendaza kuvuga cyane cyane ku Rwanda, abanyarwanda nk'umunyarwanda wenda n'ubwo hari byinshi tuburiho n'u Burundi, muziki navuga ko ari ururimi ruvugwa na buri muntu wese, ariko uburyo igihangano gisobanurwa na nyiracyo, niba yaririmbye akavuga ati kinyafu, aba akwiye kubisobanura ndetse abantu bakabifata uko yabisobanuye. Nibaza neza ko ari ikintu cyabanza. None iki nanone ni ukugira ngo abantu bahanze babanze bigishwa, ngira ngo no mu 2000 ngira ngo na 2020 cyangwa 2021 Minisiteri y'Umuco hano ibivugaho, icyo twasabye mbere ni ukubanza bakigishwa, hakajyaho n'akanama akareba izo ndirimbo z'abahanzi bahanzi bagiye gusohora n'iyo ndirimbo agiye kuyisohora, abantu baza gukosoramo na rwa rurimi rw'Ikinyarwanda agiye gukoresha. Urabona abatranslatinga bakora mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu rundi rurimi kugira ngo abishyire mu Kinyarwanda, ugasanga byagenze uko nguko, ntabwo birimo bihura neza. Ariko nanone niyo waba zikora, ntitwirengagize umuco wacu, kuko umuco wacu ni rwo rurimi rwacu, nibyo itegeko nshinga ryacu, ko byose biva ku muco wacu.
waruvuze ko byinshi uru rubyiruko abahanzi bashya bagerageza kubikura mu byo babona mu bihugu byateye imbere cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko se ku bijyanye nabo abo bahanzi bahangira abo nakwita abantu bakonsuminga bakira izo ndirimbo bo ku giti cyabo, mubona hari icyo bibatwaye?
Birenze batwara cyane, kuko indirimbo bavuga z'ibishego urabona ko byabaye nk'aho bifashe indi ntera muri iki gihe twarimo cya Covid kirangiye. Inziraguzo ndirimbo hagati ya 2023 na 2023 niho wazireba cyane zari ziri. Rero nubwo zirahagarikwa kuri radiyo, njye navugiraga nti hakeneye ubukangurambaga buremereye ku baritiste, abaritiste abo aribo bose, kuko n'ushushanya nabashobora gushushanya bagasobanura ukundi n'uvuga umuvugo. Rero ubwo bukangurambaga mvuga cyangwa kuganira akabanza akaba ari ibiganiro bakababwira kubasobanurira aho hose niho biva. Impamvu rero ni iyihe, nubwo bazagarira kuri radiyo no ku mateleviziyo ariko bafite YouTube channel zabo aho biri buce, kandi abona ko umuvuduko w'iterambere waroroshye ubu ngubu. None aha ngaha urajya kuri YouTube ubundi baraza kubisangaho. Nuko uwo muyobozi ambasada Vestina uko abivuze abisobanuye avuga ati n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo azazikina azahura n'ingorane, ntabwo bivuze yuko bataza kuzumva, baraza kuzumva baze no kuzireba no ku ma YouTube channel yabo cyangwa n'ahandi bashobora kuba platforms bakoreraho. Rero icya mbere ni kubanza kwigisha gukora ubukangurambaga, bakababwira bati ibi bintu nyamuneka umuco wacu ni uku nguku ni kugenda, kuko urabona imico yari ivanze ku buryo n'abahanzi nabo nk'uko urabona ko amakuru yose niho ari, n'utarigeze yibona utarayumvise wiyuka akajya kuri YouTube kuyireba. Urumva rero ko hakabaye habanza ubukangurambaga bakabanza akabimenya, ari nabyo nanavugaga cyangwa twanavuzeho twasabye na minisitiri ko twabanza ubukangurambaga bakababwira n'ikinyarwanda bakoresha, bakabanza bakegera n'abazi ikinyarwanda neza ari bari ikinyarwanda agiye kuririmba, kuko urajya gusangasanga kompleni z'abahanzi bariho none aha ngaha baravuga ati niba indirimbo za Beyonce za umuhanzi Rihanna cyangwa nde indirimbo zabo zirimo mu magambo akakaye zikaba zirimo gukinwa kuri televiziyo na radiyo hano mu gihugu,
cyangwa Lil Wayne
cyangwa Lil Wayne cyangwa ni benshi baririmba amagambo usanga amagambo akakaye avuga n'ibishego nyine nk'uko babivuze, ese nuko baririmba mu Cyongereza, ese bidozo zabo ko none zigaragara n'amaso ko birimo gucaho, ugasanga ikibazo nicyo barimo bibaza none izacu twebwe kukihagaritsa bizitseho, kandi ushobora kureba indirimbo ya Lil Wayne cyangwa ya Kanye West cyangwa y'undi uwo ari wese w'umunyamerika cyangwa w'ikindi gihugu. So ugasanga rero haramuyeguye confusion kubera ko ntabwo bamenya ese ko ikizi zacu ari zo barebye kuki barebye izabo banyamahanga zikomeza gucaho, kugira ngo ntabwo indirimbo z'inyarwanda cyangwa indirimbo zica ku mateleviziyo n'amaradiyo hano mu gihugu cyangwa mu gihugu cy'u Burundi.
Hanyuma se nkamwe nk'abantu muba muharanira cyangwa se murengera izo nyungu z'abahanzi, kenshi mubabera abajyanama iyo barimo bandika izo ndirimbo, sinzi niba babanza kubagezaho umushinga wazo mbere y'uko bajya muri studio kuzitegura, icyo gihe umwe mubagira izihe na?
Icya mbere uri umuhanzi yagiye guhanga igihangano cyose natangiye kuvuga niba icyo gusobanurira icyo ashaka kuvuga icyangaha, urumva? Kuko niba meradahagaze akavuga ati uzagukubita ikinyafu, ikinyafu ni ijambo risanzwe rihari, ni umunyafu ni ibisanzwe, urumva? Ajya gusobanurira rero agusobanurira kugira ngo igihe bari detinga izo ndirimbo n'icyanya na bamwe mu bahanzi yasobanurira kumva ntacyo bitwaye ngiye ku giti cyanjye, ariko cyane cyane ninjye kubabwira ndavuga nijya no guhanga nujya no gukora videwo jabanza wibuke kuri umunyarwanda ufite indangagaciro nk'umunyarwanda mbere yuko utekereza yuko ugiye kujya muri Amerika, n'ugenda ufite indangagaciro y'umunyarwanda bazakwakira kuko ugiye kuri ikintu gishyashya gitandukanye n'ibyo iwabo babonaga, ariko nugenda ufite umunyamerika ntabwo uzaba ugiye kubakomveka kubera ko urashaka kwifanisha nabo kandi abarimo, ahubwo genda yaba ari ikinyarwanda baze kubasobanurira, yaba ari ibi byose ni ibintu ngerageza cyangwa n'abandi bose bumva icyo umuco wacu uvuze kugira ngo tugerageze kubasobanurira, ariko turabasobanurira hari ababifite mu nshingano bagomba kubanza bakabikora. Icya mbere ni ukubanza ukamugira inama ngo mu ndirimbo igiye gusohora ndumva njye ntari mvuga ibanza uyisobanurire, sometimes usanga hari n'abandi bandikirwa sinzi nibo kumva icyo sakunda ugasanga yandikira indirimbo n'undi muntu runaka we yaje araririmba ariko nuwo yanditse nabaza gusobanura ibyo rero kenshi ndetse igiti cyanjye ndabibaza ndabisobanuza kugira ngo umuhanzi ntasohore indirimbo bimeze gutyo so rero kubona indirimbo wakoze bisi indirimbo zidakwiye kongera gukinwa rimwe na rimwe simpamya yuko n'aba bahanzi baba bahamagawe kugira ngo babanze basobanure ibyiza by'indirimbo bivuga ndetse banaba basabwe ko bajya ku amamedia babisobanura bavuga ati indirimbo yanjye isobanura ibi ngibi nashatse kuvuga iki ngiki twebwe ntitwitabanye igihangano cy'umuhanzi kuko rimwe na rimwe dushobora gusanga twibeshye kuko kwibeshya bibaho
ariko kenshi nk'uko wari ubivuze abahanzi bagira izo ntege nkeya zo kudasobanurira ababumviriza icyo baba bahereyeho bahanga indirimbo runaka cyangwa se bakoresha amagambo runaka ariko nanone mu muziki nk'uko bakunze kubivuga mu cyongereza it's abstract si ngombwa ko abantu benshi babikora baziga ntabwo baba bashaka kuvuga ukuri nyako kandi benshi bakavuga ko ari byo bituma n'umuziki uryoha icyo gihe kubihuza n'umuco ntibigora
nibyo nibyo nkubwira nagusobanuraga burya umuhanzi ajya gusobanura igihangano cye reka tujye tugifata nk'uko yagize usobanuriye ndavuga nk'urugero igihe turi mu nama n'uwahoze ari state minister ari gusobanurira umuhanzi yaragutse aramubaza ati ese reka turebe indirimbo za kera yitwa mama munyana izi niwe wibuka
yego
ariwe ugerageje kuyidusobanurira urumva ko umva ibyabwaga abwite nanjye ngo umugenzi ugendera ameze nka runaka na runaka yashaka kuvuga iki yasabaga iki yanasanga rero ibyo byose ni ukwereka ariko uhamagaye nyakwigendera Sebanani Imana ariko rudashira kuko yaratabarutse yashaka gusobanura akubwira ati nashaka kuvuga iki bamujyana n'umugaragiwe n'ibintu nibyo nibyo rero tugerageze n'abahanzi ubwabo nabo tugerageze kubabwire naze asobanure nabo yasobanure indirimbo ye ari igihe kimwe nk'imanagero ya bandi boyizi bari bafite indirimbo yitwa teke ito faraho umwe yavugaga ngo nakubona nkazura umugara urumva uza asikingi himu naramubazaga se kuki umuntu azura umugara gute umuntu agira umugara umugara kugirwa n'intare n'izindi nyamaswa urumva aribyo tujya avuga umugara ko ari wa wundi wo ku mutwe atubu niwe navugaga urumva atumugara wanjye mbonye ndawukara urumugara ashaka gusobanurira icyo ashaka kuvuga ntabwo wamuhakanye kubera ko ntabwo ari wacyanditse cyangwa wakivuze ariko nanone bitavuze ko n'amavidewo yabo amwe twagiye tuyamagana babaga bakora abahanzi bamwe bamwe ugasanga yakoze videwo kuko ikugaragariza ko ari urukozasoni rimwe rimwe tukabanza kugira ngo hari wigeze kubikora baduhamagara no muri minisiteri y'umuco ngeze ndabimubwira navuga ibi ngibi ntabwo nemeranya nawe n'ubundi nubwo uri umwaritisite ntabwo tubyemeranye ariko nanone ndasubira kuri rya jambo habanza ubukangurambaga kugira ngo umuhanzi abanze amenye we nk'umwaritisite urebwa n'abantu benshi kugira n'abantu benshi ataza gutandukira umuco rero ko tuba dukurikira ibyo abanyamerika batwereka cyangwa abangereza n'abandi
Alex Muyoboke ni umwe mu bantu bamaze kubaka izina mu Rwanda ahanini mu bijyanye no guharanira inyungu z'abahanzi akaba n'umujyanama w'abahanzi benshi turacyari kumwe kuri telefoni nanone mbibutsa ko twagerageje gushakisha urwego sense mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo rugire icyo rutubwira ku bijyanye n'iki cyemezo bafashe ndetse umuhanzi Jean-Pierre Nimbona ariwe uzwi cyane nka Kidumu yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro ariko dukomeje kugerageza telefoni ye ku munota wa nyuma ntabwo irimo kwitaba kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira icyo bavuga kuri iki cyemezo cyafashwe ahanini ku ngaruka gishobora kugira ku bahanzi ndetse n'uruganda rwa muzika mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere kuri Idrissa Bakungu wirwe neza
Mire neza murakoze.
Yego uri he?
Mire hano Kigali mu Rwanda. Mire hano Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cya.
Okuvuga mu kibazo duke yamfite n'inama nashaka guha kuri abo bahanzi. Ni ukuvuga ngo abo bahanzi nyine ni barumuna bacu, ni bakuru bacu. Ndabisabira ko bahindura inyito y'ibihangano byabo. Ndabisabira ngo bahindure inyito n'ibihangano byabo turabakunda koko ariko bakore ibihangano birimo mesaje ifatika no kureba inyungu za hano bugufi kuba basora mu gihugu kina barasora nyine ibihangano byabo bakabikurikira kuri benshi inama njye mbisabira ni uko bahindura za mesaje yatugezeho. Urabona ifite abana batoya, ifite urubyiruko nyine rurimo rurishakisha. Iyo wumva no ku ishuri abana baririmba za ndirimbo ukabona birabangamye, kandi natwe ababyeyi ukabona natwe biratubangamiye koko. Kandi muri abo babyeyi ndabona ababyeyi harimo abapapa, harimo abamama. Ni ukuvuga ngo bahindure inyito, batubabarire, bahindure inyito, batange mesaje nziza zubaka z'iterambere. Kandi ndisabira ngo bagire kuraje, kandi nkanashimira ko n'i Burundi bakoze icyo gikorwa. Icyo gikorwa ni igikorwa cyiza bakoze, nabo biba isomo ko bagomba gutanga mesaje nziza zigera ku bantu bose bo ku isi. Nibishinge za mesaje zo muri Amerika cyangwa i Buraya, ziriya mesaje nyine ni zo mu Buraya. Barebe ko
urakoze Idrissa Bakungu. Reka dufate na Jean d'Amour Kwihangana. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Ego, uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda. Kicukiro.
Ikibazo, igitekerezo?
Ngewe igitekerezo cyane ndagitanga ngendeye ku murimo, ku mwuga nkora.
Kora uwo mwuga?
Ndi umurezi. Mbere na mbere ndabanza kubasangiza ka experience gato mbere y'uko ngira icyo mvuga. Nari ndi kwigisha abana, hanyuma mubona hari icyo bita ngo motivational skills ushobora kwigisha abana. Hanyuma nsaba abana ko wenda bangira akaririmbo bandirimbire. Umwana yaraje atugera imbere, mbona
uri umurezi bagerageza. Niyo motivational skills uyisobanurira abakurikije ijwi rya Amerika, ntabwo ariko bose bumva icyo ushaka kuvuga.
Ni uburyo buki bwo gushyira abana mu buryo bwiza bwo kwiga bakishima, ubashishikariza nyine mbese kugira ngo ryasomo ugiye kwigisha baze kuryumva neza. Ni tekinike ushobora gukoresha kugira ngo umwana ye kurangara, ukabanza ukabaha urubuga bagasobanura cyangwa se bakavuga ibyo bumva bashaka, hanyuma wowe ukaza guca muri iyo nzira ujya kwinjira muri rya somo ryawe. Hanyuma ndavuga ati ninde waza akaririmba akaririmbo, araza umwana ahita azamura gutya agakabutura, yarakara agakobwa, mbona atangiye kubyina azunguza ikibuno inyuma, avuga ngo akinyuma 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 aririmba akaririmba. Icyo rero cyaje kunyereka iki? Ni uko abahanzi ni byiza cyane ko dufite wenda n'uyu mujyanama w'abahanzi Alex Muyoboke, twasabaga ko burya ntibakajye bumva ko ibyo bahanga ari abantu bakuru gusa bakurikira, bajye banibuka ko urubyiruko rw'iki gihe, abana batoya b'iki gihe nabo bakurikira ibyo biganiro cyangwa se izo ndirimbo bagenda bahanga. Kuko uyu munsi amateleviziyo yose, radiyo zose, akenshi uyu munsi basigaye bacuruza bitewe n'izo n'ayo mavidewo atari meza cyangwa se ngo ku ruhande rwabo ni meza kuko niyo aracururiza. Uyu munsi niba urugero rwe ntangiye kuba mfite YouTube channel ishobora kuba ivuga ku bintu bishobora kugira umumaro mu Rwanda. Urugero ubu wenda mfite YouTube channel yanjye ivuga ku by'uburezi, ugasanga ifite abasubscribers bakeya cyangwa se abaviewers bakeya, ariko ugasanga wa muntu uri gushyiraho ibintu by'urukozasoni afite public enemy. Ibi rero bishatse kuvuga iki?
Usoza.
Abahanzi icyo twabasaba ni uko mu kujya gusohora indirimbo cyangwa se amashusho bazajya banatekereza yuko n'abana batoya uyu munsi dufite bari more intellectual cyangwa se basobanukiwe cyane muri ubwo buryo ku buryo na za ndirimbo bazireba. Icyo twasaba rero nka leta,
ariko se nanone yegura urumurezi, ariko nk'uko ubivuga aba bana batoya birirwa kuri za TikTok, birirwa kuri za YouTube, ibyo muri bo kubuza abahanzi b'abanyarwanda barabibona ahandi.
Njyewe rero wenda igikorwa cy'u Burundi kuko no mu Rwanda bino bintu byigeze gushaka gukorwa muri 2020 icyo kintu bayarigeze ku kiganiro bavuga ngo wenda batangiye kujya bavuza indirimbo, ariko ugahita wibaza ngo ama social media za platform hirya no hino ko za YouTube na za hehe hose n'ubundi nabo twavuza ngo ntibabisohore, n'ubundi babisohore bakabishya kuri za channel zabo, n'ubundi si byazajya bigaragara. Ahubwo icyo twasaba wenda nka leta nuko ubundi hari ibihugu tugiye tuzi neza ko bashyiraho imirongo ngenderwaho nibyo ubujaje wena mu Rwanda gashyira imirongo ngenderwa bavuga ati ibi bintu ni byemeye kujya muri sosiyete niba ikintu kigiye kuri YouTube channel kikaba gifite izo ngaruka zo kuba zica public ese turi kwibaza uyu munsi niba ibyo bintu abana b'iki gihe urasanga umwana w'imyaka 15 atangiye kwishora mu bintu by'ubusambanyi ugasanga yari kuye yari kuri bya bintu byose yirirwa arera ku ma YouTube rero icyo nasanga wenda na leta hano nuko sitere gusaba hanze gusa okay abahanzi nabo ntitubateje inyungu kuko nabo nibwo buryo bwo gucuruza bafite uyu munsi kandi twese tuba turi gushaka amafaranga urakoze ngo rero
urakoze cyane umbabarire akanya ni gatoya kandi dufite abantu benshi kuri telefone ariko ibitekerezo byawe birumvikanye ndaza gusaba bwana Muyoboke agira icyo abivugaho ariko reka dufate undi wanyuma nyuma mpe ijambo Muyoboke agerageze kugira icyo avuga ku byo murimo kwibaza Suleiman wirwe neza
Ebiri mahoro
uri hehe
Yego mere ngo mukunda muga bakomine muhinga
Muhinga ikibazo igitekerezo
ikibazo
telefoni ya wayikura kuri speaker kugira ngo tukumve neza yiyegereza uranyumva
ikibazo mfite
yego
nuko tukotiza cyane natwe yandi dukora mu masudare registre ma atanga adaza ibintu by'imbirimbo amatumaze kubona yuko yani kibushashe inyimbo yuko gihagarika indirimbo zimwe zinyuranye n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi
ndibaza ko Suleiman ambabarire nubwo twumvise ko akora umwuga ujyanye no gutunganya indirimbo ariko ntabwo twamwumvaga neza ku buryo butworohera kumva icyo ashaka kuvuga ariko bwana Alexi Muyoboke kuri ibibazo bibiri hari uwagarutse ku kijyanye nuko abahanzi bakwiye guhindura uburyo baha inyito ibihangano byabo ikibazo kiri mu nyito cyangwa se kiri no mu lyrics yose
ni content ntabwo ari title y'indirimbo content y'indirimbo ibirimo indirimbo n'ibyo mbona ahubwo twashingira aho tureba ndamwumva nawe kuko nibyo bavuze mu title y'indirimbo bagiye bavuga ushobora kumva ari n'amagambo meza ariko wakwinjira mu ndirimbo nawe ugasanga harimo akabazo rero navugaga wenda ko umurezi wari umaze kuvuga mu kanya ibyari navuze no kuva mbere hakwiriye ikintu nakwita ubukangurambaga abona bahanzi bafite urugaga babarizwamo yaba ari abacu yaba ari mu Burundi batabanza bakaganirizwa first of all umuco uvuga iki n'ubuhanzi bwabo kugira ngo abanze babyumve ubugara njye ntabwo mbona ko guhagarika indirimbo ariko acyo kibirangije bazihagaritse ariko nusanga urubyiruko rw'uyu munsi rwinshi ntagicumba radiyo tukireba na televiziyo bareba usanga bareba amateleviziyo ayagezweho acuranga indirimbo cyangwa bari ku mayoutube bari ku masosho mediya ariko barimo kurebera izo ndirimbo n'aya matiktok ibyo byose yavugaga nusanga bityo ariko mbere na mbere nk'uko urebye i Burayi cyangwa muri Amerika aho ngaho huri usanga umwana kugira ngo afungure YouTube channel ye ashyireho ibintu cyangwa birebe usanga nawe ubwo yarakuze avuga ati imyaka yanjye ntabwo ifite kubona nareba bino bintu kugira ngo ibyo urabizi kubihara aho ngaho batangiye nanone aho kubyisha n'aba bahanzi rero ku ndirimbo zabo nanone avuga ngo urazibaniza niba ujya gukina kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ariko bibagiwe yuko hari ya mirongo barebaho kwigishwa rero mbere na mbere bakabanza narwo urubyiruko narwo rukabanza rukamenya yuko udakwiye no kujya ubu mwana utarageza imyaka uri handi ari utarageza igihe cyo kureba izo ndirimbo cyangwa kumva ayo magambo akaba abizi nawe kubikora ko ari ikintu kiba ari icyaha bagakora abizi bari no mu miryango aho abana bacu bakurira ariko cyane cyane nasubiye nko ku bahanzi n'abahanzi nabo tubanza bakamenya bati igihugu cyacu turimo ni iki umuco uvuga iki kuri ibi ese iri jambo ryo kuvuga ko njye kurirereza n'abana banjye ntibazabikuriraho wenda abana be bazakora atari n'abahanzi ibyo akabanza akabimenya ariko nanone ku ruhande bwo kuba muri ngo barazibaninze rwose sinemeranya nabo kuko n'ubundi zimaze imyaka itatu zimaze imyaka ine nyinshi byo no kureba uko zingana yavuze mirongo itatu na zirindwi ariko bakagerageza byibuze kubanza kuganira n'abartiste bakabanza bakavuga ati ibindi ibihangano byanyu mukora mubikora muri ubu buryo kuko umuco wacu niyo karanga yacu
hanyuma uyu murezi nanone yaravuze ku kintu kijyanye n'uko leta ikwiye gushyiraho imirongo ngenderwaho ku bijyanye n'indirimbo zisohoka kugira ngo barwanye izo ndirimbo z'ibishegu ndetse n'amagambo y'urukoza soni. Mu 2022 nabikomojeho Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Umuco mu Rwanda yagaragaje ikifuzo cy'uko hashirwaho urwego rukumira indirimbo z'ibishegu gucurangwa mu bitangazamakuru. Icyo kintu kigeze kigerwaho?
Ntabwo nakimoje icyo ariko cyaragiyeho twatwara bimenye ufite ko n'umutwe wacu ubwawo wowe nk'umuntu w'umunyarwanda numva yuko bitanakwiye gusa byari bikwiye ku rwego mbere yuko bijyaho rutwanze rutangigisha nk'ibyo bahoze vuga n'abantu bari ku isi ntitugahure nabo mu gihe runaka.
Uranyuva Alex?
Ndakumva nabwo urwego ntabwo namenya ko rwagiyeho nariho bari muri proses yo kubikora ariko nanone mbere kuvuga ngo aba bahanzi babanze bigishwe babanze bamenye ese iyo ndirimbo n'imisohora irangiza iki sosiyete nyarwanda ntibikore kubera ko ubonye hari ababikunze ku mayutube cyangwa n'ahandi ibyo nicyo numva ngira ariko nkaza guheraho iyo mba ndi nafite ijambo ryo kuvuga ngo izi ndirimbo bigende gusa mujye mukora ibihangano bimeze gutya.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika biraronderwa Renova. Uranyumva neza? Uri hehe?
Muri Kenya, muri Nairobi.
Gerageza ugabanye uwo muziki ukuriye inyuma.
Ni kuvuga ikintu nanjye nashaka gushyikiriza kuri iki kiganiro. Nuko boshyiraho namba ni sosiyete bakayishinga mbere y'uko indirimbo umuhanzi aza kuyishyira hanze ikabanza guca mu iyo sosiyete ikigwa bakaraba yuko ayo magambo yaririmbe ashobora kwemererwa yuko indirimbo imara kuza gushyirwa kuri YouTube ama barakuza kugaragara mu mastudio.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Reka dufate na Jamal Wirwe. Jamal Uranyuva? Jamal Uranyuva? Jamari ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko bwana Muyoboke Renova i Nairobi muri Kenya nawe yaravuze ngo mbere yuko umuhanzi runaka indirimbo ye ijya hanze hakabaye hakwiye kujyaho urwego rubanza gukora vetting cyangwa se kumviriza iyo ndirimbo kumenya niba koko ari indirimbo ikeneye kujya hanze sosiyete ikaba yakira. Ibyo bintu mubona byoroshye cyangwa se hari n'abashobora kuvuga ko icyo gihe harimo ukubangamira ubwisanzure bwo guhanga icyo wakivuga iyo
rwose abarimo kubangamira ubwisanzure bwo guhanga igihe cyose umuhanzi ashobora kuba afite indirimbo ye ashaka gushyira hanze hanyuma cyangwa indirimbo zisohoka rimwe mu cyumweru hasohoka indirimbo zigera kuri 30 cyangwa 30 ese kwa abakana makajya gahora kicara umuhanzi kuko arabyuka mu gitondo akajya muri stress amafata akabyuka akandika akajya muri studio indirimbo zitwa ya sort ntabwo rero iki gihe cyose bawaje bawuje kujya ahubwo ntekereza neza yuko ahubwo babanje kubanza kwigishwa kubanza kuko nagiye mbisubiraho nicyo kimbeba ariko uze ngo indirimbo ngo umuhanzi ufite gusorera badufite amahanzi barenga ibihumbi bingahe ubu none aha ngaha ubu mbona hano mu gihugu sibonye ibyo gusorera indirimbo yose ko byakunda ko yajya indirimbo ayitanga ahubwo nabuvuge niba yamaze kwigishwa yamaze kumwereka byose we yaje gukora indirimbo nibaza ko ayikorana n'umutima umwe nk'umunyarwanda akavuga ati ikindi indirimbo ngiye gukora kayikore muri ubu buryo butarimo icyo gishegu butarimo kwandagaza umuntu runaka cyangwa undi ahubwo akabikora afite wa mutimanama we umubwira ko ari munyarwanda ugomba gukora igihangano kigiye kugenerwa abumva urwo rurimi rwose arimo kuririmbamo.
Ariko nanone umuntu agerageje kwishyira mu mwanya w'abahanzi nkuko wari ubivuze abantu benshi ntago bagikurikira amaradiyo cyangwa se amateleviziyo uburyo bworoshye cyane abantu basigaye bakonsuminga cyangwa se babonamo amakuru ni uburyo bw'imbuga nkoranyambaga ziriho ubungubu, YouTube, TikTok, Instagram n'ahandi. Nanone ukagaruka kubijyanye n'ubushobozi n'uburyo abo bahanzi bo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bafite. Benshi ubuhanzi ntacyo bakuramo, aho bakura amaramuko benshi ni kuri ayo ma views yo kuri za YouTube, yo kuri za TikTok, hanyuma bakaba bakuramo udufaranga dukeya. Kandi kugira ngo ibyo nabyo bigereho ni ugusohora ikintu gihitinga ku buryo kiba viral, abantu bakaba bagikurikira bakakireba ku buryo bworoshye cyane. Icyo giye guhuza umuco nanone ubukene, ubuzima biroroshye.
Aho ntabwo wenda turi kubonanye nawe. Indirimbo kuba nziza ntabwo ari uko kwishyize n'igishego, ibyo rwose ntabwo nzanabyemera, n'abandi bahanzi banabyumve. Indirimbo kuba nziza mu buryo yanditse imelodi yayo wicaye nk'umuhanzi uzi ko ufite ubushobozi, kuko indirimbo zagiye ziryoha cyane zinagarukwaho cyangwa abantu bazakarahanyize ntabwo zabaga ari ibishego. N'ubundi indirimbo zihari zagiye zirimo mbere na mbere. Noneho nsubira kuri YouTube, ama YouTube barimo bakoresha noneho hano ama social platforms ariho, kuba ukora ikintu cyiza ntabwo bigukuraho yuko utari wabonye byose, ahubwo ubikora gute? Content yawe niyo urimo gutanga, urimo guhereza abantu nibyo kubikora, kuko nubireba noneho ahangaha ibirimo bitrendinga noneho ahangaha nibyo bindi birimo gusebanya, birimo kuvuga utera ukunda kuretinga inkuru kugira ngo abantu bagukurikire babyumve. Ariko ibyo njye mbibwira bamwe n'ababikora nubwo ibyo kizagera ibi birangire, kubera yuko ntabwo wahorwesha abantu buri munsi cyangwa uvuga ibitari byo kugira ngo ibyo byumvire. Iyo ndirimbo rero ni iki? Uzaririmba igishego uyu munsi, ariko ejo ntabwo bazakwata. Ariko wicaye ukandika indirimbo nziza ifite amagambo meza, abantu barayikunda, ifite melodi nziza, wabitekerezeho wicaye ugahanga koko. Rero ntabwo igishego niyo cyatuma izo byuzi ziza ari nyinshi, kuko niyo nk'urugero ndavuga urugero rw'indirimbo usanga gafata urugero rw'umuhanzi nka Israel Mbonyi. Noneho ahangaha hano ureba indirimbo za Israel Mbonyi ntabwo zumvwa n'abakristu gusa. Yasokoje igitaramo nari mbonye muri arena ejo bundi, nabonye abantu bari bahana, abari bahana ntabwo ari n'abayisilamu barimo n'abatari abakristu bari barimo. Ndavuga urugero rwa ADN cyangwa Medi, indirimbo zabo uburyo nibaza ko Medi ashobora kuba ari uri hejuru muri YouTube. None ahangaha urebye views afite nka miliyoni 200 n'ibindi kuri YouTube, total views. Ntabwo rero ari uko bwe ntibindi gishego, oya, nasaba indirimbo nziza abantu bakazikunda bigatuma bakomeza kumukurikira niyo asohoye bakayikunda. Icyo ni cyo nakangurira abahanzi kugira ngo ari cyo abanza barebe bumve yuko kuririmba bazize ushobora kuba ari nabyo mvuga kuko burya abahanzi ndabizi akenshi hari igihe yicara nk'ikintu yahuye nacyo yabonye cyangwa cyamubayeho agagikoramo indirimbo, ariko abenshi barazimizaga bakera ariko nabibonaga.
Urakoze cyane Bwana Alex Muyoboke. Nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'umurundi Jean-Pierre Nimbona uzwi ku izina rya Kidumu, wamenyekanye cyane mu muziki mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse no ku mugabane w'isi hose, ariko telefoni ye ku munota wa nyuma yaje kutunanira ku buryo no kugeza kuri uyu munota tukigerageza kumushakisha, ubwo aramutse atwumva yakwitaba telefoni kuko yari yatwemereye ko aza kuba muri iki kiganiro. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Jamal Mukanya twari tumubuze kuri telefoni, ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko abonetse. Wiriwe Jamal?
Mire neza.
Uri hehe?
Nitwa Gabriel Sirambanze Mutoreho gatoya.
Witwa?
Nitwa Gabriel ufite inema merere mu karere ka Ruhango.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Hanyuma reka mbanze mbashimire kuri iyo topiki mwateguyeho. Ariko none igitekerezo cyane kiragira giti ngende umwe mu speva we ndi umwe MC. Navugaga ni Muyoboke yaravuze ngo hari abantu yaratanze urugero rwa ba Debeni, ba Medi, ba Israel Mbonyi, ntibaririmba ibisego, ariko nituza tukareba neza aba bana bari kuzamuka by'umwihariko mu Rwanda baririmba ibisego, uri gusanga bafite amavyuzi menshi cyane kurusha abana bandi bataririmba ibisego. Ubwo twirengagije ko Debeni na Medi na abantu bagafashe muri matse batabakunze ariko bano bana bandi bari bindi bishego ubafite abafana. So that mean yuko public yubwaye nayo igiye bitegeje bonyirwa n'icyo gishego kandi abo bahanzi bakizamuka n'abakeneye gucuruza bakeneye kwinjiza kuri za YouTube babashoye ndiyo niyo mpamvu gani sinshyigikiye ko barinda icyo gishego. Ariko mbere na mbere mbere yuko hagarika izo ndirimbo z'abo bahanzi mbere yuko tuvuga ngo abo bahanzi barinda igishego nihavanze higishwe public yumvise uburyo ki batagomba gushyigikira icyo gishego kuko njye niba ndi umuhanzi naza gushyira hanze indirimbo wenda icyo gishego kikaza kuba kirimo nabona ko yabyamutse yatumbagira hejuru cyane koko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri nta kintu kizatuma n'ubundi indi nzashyira hanze uzasangira igishego. Urugero ndaguha urugero rwa David turebe neza David muri uru Rwanda arimo aratumbagira ajya hejuru cyane kandi iyo twitegereje dusanga ari kwita umwami w'igishego. Ese ni kuki leta itabona ko cyangwa abo bandi bavuga ko igishego ni danje kuki bo babona ko batagomba kwigisha iyo public kuki batagomba kwigisha iyo public kugira ngo ibashe kuba kinyege.
Urakoze cyane Alex Muyoboke mugiye Jamala kiri kuri telefone wamusubiza
amagambo hari cyangwa ngo usoreho wo mu bitsemo cyangwa mu bitsiye ibyo mvuga rwose wewe ko bibona nk'umuntu ariko ntabwo service bi wa ari we bituma ame bishego afedyo wa ugiye ku kumwanduriza izina kandi nzi neza yuko mundi bimaririmba ibyo biba bitari atari byo tubona kuko indirimbo aririmba ntabwo mpamye ko ari ibishego nk'uko we wari ubivuze.
Kandi ikindi ntabwo ari mu kiganiro ntabwo twifuza ko twavuga nabi umuntu udahagarariwe mu kiganiro.
Iyo bivuze gutyo nta handi usa gusanga abantu benshi bavuga he bakajya kureba za ndirimbo zo kuzikora ariko nicyo nagerageza kuvuga kuko abana ngo bafite byinshi ntabwo sinjyanze abahanzi bagiye babaho kandi nko twibuke ko nanone hano impamvu mubona biba binini cyane wenda nuko ari izi YouTube zihari social media zihari abantu byoroshye kugira ngo bagende bazigeho ariko nibyo kureba ugafata indirimbo za kera nuko ukagenda uzisengura nuko wenda muba cyane mu Kinyarwanda kiremereye cyane wowe nk'umuntu utarakoze indirimbo ushobora kwisobanura uko itameze ariko uramutse wicaye ukavuga utumye kwisengura ijambo ashaka kuvuga iki ashaka kuvuga iki ushobora gukora amakosa icyo nzakuvuga rero ni cyangaha ahubwo habeho kwakwigishwa navugaga habeho kwakwigishwa ndetse n'abahanzi ubwabo n'ibyo gusora izindi bavuga ariko ibindi bintu byo gusora reka mbanze abakuru mu bantu abantu bazi Kinyarwanda yo kuvuga bakuru mbanze ese iri jambo rya Minisitiri wa Rwanda niba dukije dukwiye gutongereza mu gikorwa cya Kinyarwanda kuko nibyo birajyana ibyo rero wenda aba bageni noneho hanga barimo gukora indirimbo babagezweho muri iyi minsi ikimikihe njyewe nicyo namubwira nti ntabwo bose ariko babikora ndetse nuze kureba n'abagezweho benshi ntabwo ari ukuvuga ko aribo baririmba izo ndirimbo we nk'uko abivuga oya turaba twakira bose muri ka gatebo kamwe kandi wenda hari indirimbo kuko indirimbo zose uriya umuyobozi wo mu Burundi bahagaritse indirimbo nkeya paraporo y'indirimbo zose ziba zigezweho.
Ahubwo se watangajwe no kubona indirimbo nka Nyaranja, indirimbo Abagabo Bararya, Imbwa Zikishyura, Nyaranja ni Nyakwigendera Christopher Matata, ndetse na Abagabo Bararya ni ya Leonari ni wo Mungeri, kubona izo ndirimbo za kera cyane ziboneka kuri uru rutonde byagutunguye?
Uvuze indirimbo uko uriya muyobozi wo mu Burundi ambasaderi Christine yabivuze uraza urafite uzagaruka rwose indirimbo dufite muri serivisi kubera yuko inyuma ko hari umuntu wigeze kwicara asobanurira indirimbo itwa Wagiye Uteye Amasamba akimara kuyisobanura amagana amasamba iyo asobanutse ko byari bitandukanye na byo urumva rero nicyo kibazo dufite kugeza kuri isaha ahubwo habeho ko abahanzi bacu nabo kubazana ajya gusohora indirimbo wenda niba hari ijambo yakuye mu rurimi akabishyira mu Kinyarwanda abanze kujya gusobanuza yumve ko bicikingamo n'indirimbo naho ubundi
ariko hari
n'abashobora yuko bahita bahagarika indirimbo z'abahanzi
hari n'abashobora kuvuga ko n'ibyahozeho nuko abanyarwanda n'abarundi bahozeho bavugiraga mu migani
yemeye kamera yacu mu migani ubundi bavuga ko yesu ari bavugiraga mu migani ariko nasanze abanyarwanda n'abarundi ari bayikoreragamo kuva kera.
Alex Muyoboke, guma kuri telefoni ku murongo, turi kumwe na Mugisha. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni muri Zambia, Rusaka, niho nsanzwe kenshi mbandi.
N'amahoro muri Rusaka?
N'amahoro, turashimira.
Ikibazo cyawe?
Igisabwa bisa n'ibitekerezo se n'ikibazo kuri iki kibazo cy'abahanzi n'abo baririmbyi barabe bahagarikiwe ibihangano byabo, indirimbo zabo. Ndiko ndaraba singaha kusaradio no ku mbuga ngo kanamenya ko banyishoboye ko barahanahana babonye ko baringanijwe abahanzi biruku. Ariko icya mbere nagomba se n'uvuga ibintu bimwe bimwe, hari aho dukora ikintu tutazi n'ifiguro yacyo. Icya mbere bene bibaza cyomara n'impari kuririmba, ariko baharanira ntibabanze bamenye kuririmba ni iki. Kuririmba ni ugutanga ubutumwa, ni ugutanga mesaje ku bantu. Rero nimba umuntu atanga mesaje, sinumva ko ariho mesaje utanga igishego hama ngo ugire icyo yobijyana muri sosiyete cyangwa kugira ngo dufate ihindure sosiyete. Kuko nimba ari bizinesi, nimba ari ubutumwa, bakabatanga ubutumwa bw'izobwi, ubutumwa nibwo buzobya kuba ya bizinesi, kandi bujya kuba bizinesi iyo ari bwiza. Iyo umaze gutanga ubutumwa bubi, igahinwa nta sinumva yuko niba ari bizinesi. Kuko nimba hari ibintu bibi, ibintu bibi byinshi benshi bakora ibindi bizinesi, ibintu bibi mugahe bizinesi y'ibintu bibi bigizwe n'amategeko. Rero nimbwira kuririmba tubanze tumenye icyo ari cyo, mu gutanga mesaje. Iyo mesaje itanze ni iyahe? Ni igiki ihindura muri sosiyete? Ni igiki ije kongereza muri sosiyete kitari kihari mesaje mu gutanga? Niyo twamaze gutahura kuririmba icyo ari cyo. Nimbwira ntari by'uko ubungo waba ibihangano byaba ari biki, bingiye nta muco w'ikintu cyangwa ikinyarwanda sandifisemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemusemus ubutumwa cyangwa igihangi ari ubutumwa bwiza kuri kubanyagihugu cyangwa kuri rubanda. Rero rero nibaza yuko petete kudatahura icyo ari icyo bakora kandi aza kubikora nka business, mu byo business nayo ni business badatahura icyo barimo. Iyo aba batahura icyo barimo nta muntu aza kurinda ibishego. Ibyo bishego ni ngombwa kuri sosiyete ntacyo byongereza ntacyo nimba byongereza amadozi bibahindura ibindi ibindi kire bori nimba batarinda ibishego hama amadozi niba dukataye bonyine waba ari kuri YouTube cyangwa ibindi bindi akaye n'abandi batanga ubutumwa bwiza kandi amabwiriza bayafite kandi ibi ndirimbo byari bindi nyinshi akaba ahagaye izo namba 1033.
Urakoze cyane Mugisha mu mujyi wa Lusaka mu gihugu cya Zambia. Ubwo nawe mukanya ndaza gusaba Bwana Muyoboke agira icyo avuga kuri ibyo bitekerezo byawe. Kuri telefoni dufite na Innocent Nduwimana wiriwe neza. Innocent ndumva ari mu rusaku, ntabwo turimo kumwumva neza, ariko dufite Jean Paul Nsengimana uraho. Guri hehe?
Ikiri mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Nanjye natangaga inama kuri izo ndirimbo nini. Numvaga kandi mbona zitari zikwiye kucurangwa kuko zirangiza urubyiruko cyane cyane.
Urakoze nawe kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Alexi Muyoboke, kuri iki gitekerezo cya Mugisha uri mu mujyi wa Lusaka mu gihugu cya Zambia, asa nk'uvuga ko bamwe mu bacuranzi cyangwa se mu bahanzi bacu aho ngaho basa nk'aho batazi impamvu baririmba, badatahura uruganda barimo, ko bakwiye kwigishwa kugira ngo bamenye urwo ruganda mbere y'uko binjira no muri uwo mwuga. Urabivuga iki?
Ndibaza ko nta hantu dutandukanye cyane n'ibyo bavuga kuva mbere.
nabwo kwinjira mu ruganda first of all kugira ngo uririmbe no kuba umunyempano ubure umunyempano gufite impano ugomba yawe ibikurimo uko burya ko impano iravukanwa agarimo wiga mu ishuri ushobora kugenda wenda ukamenya notar z'indirimbo nini ariko impano yo irayivukana ushobora kuzuka mu gitondo ugafata telefone ukarekodinga ikagenda bikagera kure urumva babonye icuranga ku muhanda ejo turagusanga uri icyamamare so rero ibyo avuga ndemeranya nawe abanze kubaho kwigishwa baba uwo ari wese umuhanzi ajya gusora indirimbo ajya gushyira hanze indirimbo ye aba azi neza ese koko iyo umuntu agiye kuyikora ndayikora gikorera abandi mbere na mbere n'abafana ashaka kugira ngo abafana bizamubyare n'inyungu bazanamwishyure akore n'ibindi ubwo rero noneho hano turi twabyumva ukumva ariko ko indirimbo ugiye kuririmba ntabwo ntibyakunze icyo mbwira yaba ari abahanzi yaba creative industry muri rusange kumenya ikigihano ngiye gushyira hanze birafasha icyo sosiyete irimo ese abafana baracyakira gute yesi bararimba izo ndirimbo gusanga urugero rwazikunze santayimizi n'umuntu arimba izo ndirimbo zabo harimo amaterime yabo barimo gukoresha none aha ngaha iyo batumyetinze niba mujye mukurikira indirimbo zabo ni amagambo usanga turi gufanya mu kinyarwanda afanye mu cyongereza nayo batwiyetinze bo ubwabo aho ni hahandi rero ujya gusaba ugasanga twananiwe kubisobanura kubera yuko n'amagambo barimo gukoresha none aha ngaha ntabwo tuyamenyereye ntabwo tuyamenyereye urumva ntabwo tuyazi n'amagambo bo bitwiyetingira bo yazana ku rwiye rwa ruhurirane rw'indimi ugasanga bivuyemo indirimbo tuyitapuretinze ubukundi kandi ari ijambo wizane
urakoze cyane muyoboke kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika haba kubaho Norbert wiriwe neza
urabo neza byose
ni Rwema
Rwema
ikibazo cyawe
mbere na mbere mandi mbashimire ku icyo kiganiro cy'abahanzi basohora indirimbo ukabona nyine n'izikiye mu mucyo ariko nkashaka kwibaza nubwo bazihagarika iyo bajya kuzihagarika bagendera kuki ikindi cya kabiri ni se iyo bajya kubahagarika indirimbo zabo barebe babwira yuko zitazongera gukinirwa kuri radiyo cyangwa se ibihugu bavukamo nabyo wenda hari ukuntu babibona bakaba bavuga ati tuzihagarika izo ndirimbo gusa nanone gusa nanone buriya ziriya ndirimbo bagakwiye kujya bakorera amashusho bakazikorera amashusho meza amagambo arimo bakabanza bakayacekinga minisiteri y'umuco nayo ikareba ukuntu yabigenza kuko biteje inkeke cyane
urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe imwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho turimo kuganira ku cyemezo cyafashwe na komisiyo ishinzwe kugenzura itangaza makuru mu gihugu cy'u Burundi sense kuri uyu wa mbere yategetse ko indirimbo 33 ziciwe mu gihugu nababwiye tugitangira iki kiganiro ko twa twifuje kuba turi kumwe na Bwana Jean Pierre Nimbona uzwi nka Kidumu uyu ni umuhanzi wamaze kubaka izina mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afrika mu binyuze mu bihangano bye Kidumu twakomeje kumushaka ariko ntitwamubona ariko ku munota wa nyuma amaze kunyandikira Bwana Kidumu twagushatse isaha yose abakunzi b'ijwi rya Amerika bategereje kumva ibitekerezo byawe kuri iki cyemezo ariko nubwo hasigaye iminota 7 gerageza mu magambo make ubanze utubwire mbere na mbere wiriwe neza Kidumu turamubuze kuri telefone iracitse ariko nkuko yaramaze kubitubwira ndetse anasaba imbabazi nuko yari mu myimenyerezo we na bandi yende baza ko barimo gutegura igitaramo twari tumushatse kuri telefone yaraduha yakanya gato ariko telefone iraducitse ariko ndabona arimo kunyandikira mu buhanga bw'ibyuma wenda bagerageza bakongera bakamuhamagara ariko bwana Alexi Muyoboke Kidumu asa nuhunga muryawe avuga ko uruganda rirwo rwose rufite amategeko arugenga kandi abakora muri urwo ruganda bagomba kuyubahiriza uremeranya nawe
iremeranya nawe rwose yana kwizana nuko natangiye kubwira impamvu ndetse n'ibihangano ni ndetse n'abasanzwe bari mu mucyo nuko ibyo dukora byose twabihanga twanga mu rurimi rw'amahanga ariko ibihanga uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi ibyo rero ntabwo tugomba kurega ku muco wacu ngo twangize umuco wacu kuko umuco wacu ni twebwe ni wowe umunyarwanda cyangwa umurundi ugendera ibyo ndemeranya nawe rwose amaze kwirengaho kugira ngo dukore ibitandukanye kandi gusa nanone utunze kuryama ku muco cyane nyuma gato ntituza kuza kuryama ku muco cyane kuko umuco ugenda uhinduka ibintu bigenda bihinduka kera twambaraga indi nka nanone twambaye amakostime kera twariraga twanditaga uruho urumva nanone dufite amasahane umuco ugenda buhoro buhoro uko iterambere rigenda riza ariko tukadivorutiga n'ikintu cyiza gishobora gukomeza kigasura wa muco wacu
Kidumu turakuwo wongeye uragarutse dusigaje iminota itatu gusa nagira ngo nguha kanya usoze icyo gitekerezo cyawe hanyuma uje n'icyo uvuga ku byo Muyoboke avuze ko umuco ukura n'abatuye mu bihugu runaka nabo bagomba gukura kugira ngo bakire uburyo umuco nawo ukomeza gukura
yo umuco ndemera kushobora gukura ariko ikura icyabambara ubusa umuco urashobora gukura ariko turatinya cyane urumva ni ngombwa yuko dutinya kuwubonera n'amafunzo batangure gushoka abantu batangure kubona kibe basaze none umuco urashobora gukura nyinshi ariko ntiwambare ubusa rero nicyo nari ko ndavuga nta kazi na kamwe kibi nta na hamwe kibi mureke umuntu akore ibyo ashaka avuge ibyo ashaka ijana ku ijana hariho bimwe byemerewe n'ibindi bitemerewe rero iwacu sente tuzajya tubikora neza hariho indirimbo ko yakoze ijya mu banyagihugu utaraje neza ukumva ariko uravuga n'ibintu udashobora kumva ibiri kumwe n'abana bawe kuri ibyo byewe ndashyigikiye yuko uzaraza urwego uturabira hafi uraba hafi bamwe ntibahongere umuco n'amaguru yabo
Kidumu mu gusoza dusigaje iminota mike cyane ariko uri umuhanzi ubimazemo igihe izi ndirimbo zirimo ibishegu ukurikije uko wagiye utangira umuziki ubona byiyongera cyane muri iki gihe igihe mwatangiraga umuziki byari bimeze gute
urabona ko kujya umuntu adashobora kujyamana n'umugore bigaragara nkuko tubisatiriya ibishegu rero hamwe mu kabare bariko baranyumvaka biravugwa ariko ndubivuga ahandi hoho nakubariye ku ibarabara hari amategeko y'ibarabara kubera yuko umuntu atogendesha imodoka uko ashaka no ku ndege zica hejuru burya hari amategeko yo gukurikiza kugira ngo indege zigende habe oda mu kirere mu mazi hariyo oda no mu bantu ubwo bantu bajya nawe dufite imico dufite ibiki hariyo bimwe byinjira mu bihugu bimwe n'ibindi bikemerewe mu bindi bihugu nakubariye nta muntu yoja kuryamana n'umugore wiwe abana babona
umuco
ukura ibikunda
Jean Pierre
bifunga kubera yuko warenza karindwi
Jean Pierre nimbona Kidumu utubabarire cyane kandi twari twifuje ko twaba turi kumwe nawe igihe kinini cyane ariko ibibazo ntago twashoboye kukubona ariko ndagushimiye cyane kuri aya masegonda make udusangije ibyo bitekerezo byawe wakoze cyane nshimire kandi Alexi Muyoboke kuba wabananye natwe ukatubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo nawe wakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe
urakoze Eddie urakoze cyane n'itafari nabo bagiye kwinjira iki wacu kugira ngo n'abahanzi n'abahungu babumve yuko
Urakoze cyane nshimire abakunzi b'ijwi rya America nshimire engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe